கால் தூக்கிட்டு எங்கள் தோன் கேறுவார்கள் அல்லவில் ஐ மீன் ஒனி கேறுவார்கள் இன்ன ரப்பி அலா சிராதில் முஸ்தகீம் கேருல்லாவுங்கள் எட்டுவோம் எட்டியதாக உயர்த்தி கேருல்லாவுங்கள் நாலாவுங்கள் ஜுகத் எட்டிம்மா அல்ல இஸ்திகி வாருமாரா கண்டுமா எசுனூபா சலாத்து அன்னபி லத்திம்மா ஹவுட்டுமா அன்னபி சல்லா சொல்லமா லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் எட்டிம்மா ஜோமிரா ஹஞ்சோ ஜோமிரா வி எட்டு ஹூட்டோக்கோ அதலங்கால் ஹாஃபா சோஜி ஜோம்
அல்லோ
நனி wote dari ga tijani ga maju shedan yida dari ga tijani ya yibe shedan gida dari ga tijani ya ga bote gondum den dari ga tijani ya ngetti allah ngetti annabi sallallahu alaihi wasallam to tonasto be dari ga ben yido hu yetto jugo woni hu natte natte dari ga natte so jamaa ko dari ga
kanto jungo ngori fowi
yetto jugo don ton hokko dari ga tijani yowa jungo jungo woto woto ni
jungo woto woto
ha min dara min andal yimbe noy kebi nasti hande na ba bande nasti no do fa nasti do mi wona do tajdidi
alebe
nasto
jonta de rawe
mona tayino nasta joni yirta jungo modum nasto do wona sey mi
wona ha woni ni
de woje tajdidi
tanta jungo tan
dare yimbe noy kebi de jettu e juude dare dare
na
yimbe noy kebi de o de juude
perché sa parlare
sapo a vedo quello vedo vedo dare quello monetano buona da quello
alle
condere con godi magani magina condere con da con magani magina magani magani con alla buongal erande alla yidi tariqa tijaniya yidi gado tariqa tijaniya
alle
o inna lahi butawabina wato alla yidi tubobe duddina tubonde yeti hunde sappo konde ashirin konde salati inde mako attaibu annabi do wi attaibu na zambi kama la zamba lahu tubano zunuba warte bano mumi da wakki zunuba fa'ilu won don amma tawwabu hon hon ko fa'alu tubo duddu rigati jande yeti wa atubana allah de teme de dide salati aburi gado tubonde ashirin konde salati to o wi o yidi gado wado be rigati janiya amma o wi ay dole wa yuzkuru wa yuzkuru rabbika bukratan wa asila wa fa sha'a takzara wa fa man sha'a fa man sha'a ittakhadha ila rabbi sabil girdahu dum atal dagal ha faati jomirawo to ko ga to yidi fa na dole bar julde kitabam mo kutan na dole basuma ramadana kutwa alaikum siyam a fa man sha'a girdahu kadi allah don nodduma o ma seta yidi ja ko hatta ma yidi kadi
Allahu
Akbar. Nima o wi rabbihi o ya ila Allah.
Na
to ila Allah gam wadi inde kulun.
Na.
Kulnata amma ila rabbihi.
Allahu
Akbar. Faake jomu o mu anduda gadan dum kala alheri kala khairuhu.
Na.
Hanko rabbu.
Na.
Dokoma hendu fof hendu lu fofirta hokuma diyan ko jarata hokuma kosam hokuma nyamdu hokuma jamu hokuma kodumi ako ite rabbu.
Na.
Tun jaha waje wari yaruma waje Allah mu anduda gadan mu khairuji hu.
Na.
من شاء اتخذ الى ربي سبيلا
وانني
لي اذنت غري غتي جاني ورتتاكو
ناني
ما جابي دوم غام الله هوشي الكوان استغفار دوم الله امري دوم واستغفر الله صلاه النبي الله امري دوم صلوا عليه وسلموا لا اله الا الله امري دوم
اذكر
الله كثيرا اما او فمن شاء تايدي كوشا اتل غال غرتي غال اتل فاكي جوما
غام
تا هوشي سيرو مت الكوان ولا دچوكي
واهو
بالهدي الاهد كان مسؤولا den da hauta dari ga tijani dari ga gokka dari baji wado en teme e tati sappo e tati fuuri boddi jare o yesu annabi jama wala ba dari ga shoti jani
na
wala ba dari ga shoti jani
amma
ka hauta take dari gokka fere ma kan jogo tuka
alle
den bo kala wado en allah fu en gibbe en don teddini be
na
amma yuro yaaki
na
dum baro yaaki
na
ko wuro neddo mawdo jippida o jabata baroyoda hakku wuro annabi wuro shoti jani
alle
amma jum wala yuro yaaki wado en
te
wombe de dari ga shoti jani
na
dombo
Allah
ne osati hutako
na
hauta dari ga tijen gokka ya ta jura ki wadon se obedir dari ga tijaniya
dombo
hakkila na julde julde der jamaare
dom
tijaniya du wi katun hokka ko mo ese juldo
na
mo anda ka e jul mo wala mo andu e julata mo andi dum irmo he
dama
lelle e yemo julde der jamaare
na
din teddina inna teddina baba
ni
wada jam ozifa jam zikri jumaare tan bi wada
dombo
yarata taaba hala bolle taaba do di sewti jannati dum der cerduji mudum modi be ngadi ka waanu tikum e bodu modi hu karmina taaba am fere ma karmina taaba modi hu karmina taaba am fere ma karmina taaba am ko itaaba mi wojal dum haramu to da Allah yi wanginki karamaji shoti jani
na
e ragare duniya do
na
kada suudu be shorta ne ba mota fu
na
ayi to wi no smoking no smoking
na
bande kitaba wala wiyata bande jenu bande war hore bande na montara bande kitaba
Allah
gam andita shoti jani she ko wi hudum gonga dari bolle taba gangi
na
to alhamdulillah jabdo sharkuji di fu wata anniya mi ko mi heba jungo mi hokki on daga shoti jani jom wi dum no dum warete ba dum bo kadi yama neddo gidar andudo no dum warete wute tindamo musamman khalifa ji shehu yaya malam hodu khalifa shehu yaya e yimbe mako ko be tindin dum warete
Allah
on nani on jabi jabobe on jabi to wonno be de bomi way on tajdidi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin nasrata muslimin
amin
ayyuhal maghdubi alaihim radhiyallahu anhum allahumma salli ala sayyidina muhammad الخاتم من واسع بنات الجليل
آمين
سبحان ربك رب العزة عما
يصفون آمين صل على
محمد يوكي ذلك شيخ تجاني وانا بوغن يوم تجديدي كويتي كوغل طريقة غل كوغل غل هوندي جتاتي
نعم
كوغل غنغل ايوي اي لازمي
نعم
idabal e wi'e wazifa
na'am
tatabal e wi'e zikri jumare
na'am
lazimi dum bon qur'an wi waskuri ma rabbika bukratan wa asilan
na'am
filonde bilmu di wal asali
na'am
filonde bil ashi wal ibkari
mu
funi solnuki yimbe
na'am
amma wi na do ton sha
na'am
to yaraji dum wari dum wade bimbe ara sara
na'am
fajiri be ki kide
na'am
an oto juli timmini farilla mu dum fajiri
Allah
wadi tasbihu bowa dum wakke dum subhan bowa dum wakke wadi ki dum subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar talatin ta tasbihu dum ta timmini sai gata anni wakki lazimi lazimi fajiri sai biya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ha jotti da fati on mun gol fuma gol marra go ta timmini gol sai biya astaghfirullah 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 astaghfirullah
no
suudi suudi mon alquran tindini no lazim warite
no
alquran tindini no lazim warite
no
alquran do wi'a
no bi
suudi ara fi ragare mu
no
o wi waskur rabbaka fi nafsika am bolde te do
no Allah
waskur rabbaka fi nafsika innu jawma
no
an fere maada an e hore ma fere ma
no
en donaga e jabu lazimi
wala Allah
en ngari jabu lazimi
ngara
ka ko me waskur rabbaka
no
fere mu dum watta hunde mudum
Allah
fi nafsika daga an sai hore ma
no
tadarru an wa khifatan amma fa zikri dum na dum il zikri ji luttuno di gadaynuda
Allah
don don jogi tarbi jodi e tazmani
na
lazim watte don jogi tarbi ko istighfaru ko istighfaru ko salatu ko la ilaha jodi tarbi to goddo sidon assalamu alaikum awari jam anyalli jam awali jam naga da no le jinu gar a jogi tarbi gon to sala ke singa da istighfaru ma da ko salatu ko la ilaha na ronna
Allah
wonna aybe
wala
banda lazim
Allah
dan tadarru an wa khifatan
na
lalle ngata hakkilo maada anda adon faade jawmirawo
Allah
ngata kulul Allah der bende maada tadarruan jamkino da adon faade jawmirawo khifatan ngata kulul Allah anda fa kugal nasura awari yeso jawmirawo gonda
Allah
tadarruan wa khifatan han gamaji wala bolle ta dum wada lazimi wala nyamki wala yarki ko hurba ke diyam
na
yatimi lazimi
na
sabab tadarruan wa khifatan
Allah
yamkinaki ifada Allah hulki Allah wa duna aljahri min alqawli tabu wangin
na'am
tawangin
na'am
bilu budu wal asali jogoda lazim dum bimbi ala sara
na'am
wala takum min alghafilin tawarti hore wada nir ngabsini be yijjutube Allah nasullahu fadasihum fakki be Allah be Allah fakkini tawar hore bandir mabbe
Allah
be Allah hadi annabiju hawta hore mudum e mabbe
na'am
Allah hadi annabiju hawta hore min ghafilin wato ngab sini be yejjutu be Allah
na'am
innata Allah
na'am
jibra dawmiya wazkur wasbir nafsaka ruwi annabi junum wasbir nafsaka ma alladhina yaquluna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha
na'am
bil ghadati wal ashi
yubi
ala sara yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wala liman aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawihu
na'am
to talat ilmi mabbe wala kum min ghafilin wal lazimi to tawadi istighfaru temerre
Allah
e suudi suudi ban alquran wi ni non astaghfirullah 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 amma bagadu atiyatu
na
e na wanginki
Allah
temerre astaghfirullah astaghfirullah temerre fatiha marrago astaghfirullah temerre
den
ko sha salatul fatiha nyum ma ngada temerre ta timmini salatul fatiha bi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin dago dan gara la ilaha illallah la ilaha illan temerre
na
kunya suudi suudi
na
to man gadda bimbi
na
fajir baa julki subaka
na
non bota juli asir irma ju ngadata wala ko feeri ko feero tiri dum sey wi'eki dum dum fajir dum bodum kigide
Allah
dum fajir dum ta haywa jonde
na
ha nyalawa nyalawa dum wakkati shaade wadai
dum
der muftari shaade sarake
dum
natti wakkati larura har dura wakkati lazimi fajiri
Allah
har asira wakkati lazimi fajiri har nangi bado mutuki wakkati lazimi fajiri der larura
Allah
yar layla wa nara khilfatan liman rada an yadhakkara aw rada shukura
Allahu akbar
tinagi muti den lazimi fajiri wurto
Allah
tinagi muti lazimi fajiri wurtake won don sey yobre dore ma bo jubaado
nam
ayo bayru
nam
to lazimi asira bona hanyum bo daga no yurirta asira nasti wodon daga don ha magari har ishayi ha shaka jemmo hudu dum wakati lazimi asira
nam
amma tawo irin non ngam nyanduga warte asomi do oda danoda awadaayi dum
no
majum ngada dum der wakkati
na
amma daga don har as-salatu
na
amma as-salat anda dum fana iri as-salatu ji di yimbe hudo be annabiji hudo be lon be
na
iri as-salatu ji mabbe
as-salatu
bo wadu
na
ngam as-salatu dum e dum wade
na
to nage badake hudu kilutti awadidi
na
dum hokki dama dum noddina
na
wada wakkati noddinante daga wakkati wadayi sai fajiri
Allah
ngam wodi laruraji lotaki en laruraji nangal amin laruraji bondi en beydi en
wadi
hokki awa didi
na'am
yidi ko nangi fuda
na'am
to awa go salake
Allah
lutti awa go
na'am
nangi fuda sai to noddi sai do wada salatu
Allah
non duniya fu watta joni
ko
makka ko madina ko duniya ru amma bande be hudo be wodo en
ambe
gam as-salatu be be gidi fu be gatta daga chaka jamma ma be gatta
Allah
wato woni jamdi tati na be ngadi as-salatu sai dalla e gonda
Allah
ta wayro to sai dalla no gatta
Allah
ta jure faji sai dalla no gatta
na'am
to nyuma
na'am
as-salatu gonga
Allah
to wadi
na'am
to lazimi asira salake sai yobre kadi
Allah
to da jamun kude lazimi
na'am
fajir be kikide
Allah
lutti wazifa wadi wode go wadete
na'am
hajum bo der jama'are wadete
Allah
wazkuru llaha duka na wazkur rabbaka
na
wazkuru llaha
na
ya ayyuhal wazkuru llaha dhikran katiran
na dan
sai ga ya auzu billahi minash shaitani rrajim
na
bismillahir rahmanir rahim
na
janga fatiha marra go
na
sai ga dani astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum gadon no
na
o ngare der jama'are
na
astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum li talati
allahi
ta timmini ko to on timmini
na
sai salatul fatiha hadin
allahi
muwawa salatul fatiha wala wazifa do mudu
na
kenyande wawi
Allah
wawi ngada lazimi ngada salatu ngol gidda fu ngol gawda fu amma wazifa kam dore sai wadi salatu fatu 50 do
na
ngol wala badal
na
ta wawa ngol ni to wala wazifa do ma kenyande wawda ngol
Allah
tum janga 50 ta timina 50 be subhanallahi rabbika rabbil izzati ma subhana salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin nanga tawi gol ngada ani la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha haru temerre
na
en dumini temerre
na
sai jangon jauhara
na
jauhara bo
Allah
sappo yidi banoni
na
wawa jauhara
na
sai janga salatul fati 20
na
ko wawi jauhara amma otami rillindiyam otami
na
don bo salatul fati 20 gam jauhara jangataake sai nagardam
Allah
jauhara jangataake bo sai ne jodi
gaddo
wazifa der mota ko der jirgi ko der babu ko do babur ko do puccu
na
to yottake jauhara sai o watti to janga salatul fati 20
Allah
sai jawhara sai jodi do
na.
Nangudo jodi do e feler lamde watta jawhara to dun wada ini sai salatul fati 20 don
na
wobbe don gada kawiji kadi alqur'ana neddo wawa jande furawol waya nagardam amma da wai salatul maka hambe sai neddo nangi
Allah
ayya yanda dina
Allah
ay yanda dina
na
ay jawhara haju yottake ay yottake e tefeete da
na
amma da yana yi ki gauri e jugi e leddi
Allah
ne ngesa
Allah
ne ngiyai
ngiyai Allah
amma da yana yi ki mawuri e jugi e leddi ngesa
Allah ga Allah
amma da yana yi ki nayi e bali e leddi
Allah
amma da yana yi ki bali e bali e leddi
Allah
to dum hirsa ma dum wadda ma katane bona ku ku joddina dum e leddi to hoose maroni rufa ndi e leddi to hoose kusel gertode rufa e leddi ko wadi ngam dum yottake dum dabbitade
Allah
Sawu. Sawu. Yanda dina.
Allah.
neddo hoosi maarori ko yirni bandu to rotti sey jokkine leddi bano gawri asili ay to gondi mam yinondi e leddi hakko yiri
ay wallahi
e maarori mam yindi e leddi hakko hokko nefaadi
allah
baadu mum mam yingo e waari e leddi hakko kusel baadu defaadu
naa
awde no wodi hakkiido ko jawhara wa jangataake sey e nangardan
allah
non annabi sallallahu alaihi wasallam sheewti jani
allah
yerdaake bo annabi don yide don wolde hanyun kan woldataake ma der diina o ina annabi jon
allah
bi don annabi jon mayi woldataake yidataake o to wali der suudu aisha
naam
to woldataake der diina mo anda diina kan
allah
kadi annabi jo bo yaado walluki mo konu
naam
ko e zaman ma ko e zaman joni fadda waji konu ngul
naam
Allah wi yardaki o wi o mayi o geto
Allah wi
wala tasibanna lana qutilu fi sabil amwata
Allahu akbar
naam kadi balludo annabi jo konuma wi to o mayi Allah yardaki biya o mayi o mayayi o geto ko no annabi jo hanko e hore mako
Allah
wi ya o mayi wal tagi o yidraki
ha
ta wala shede e banki a wala shede e banka de
naam
tawi ko ma nun
Allah
an hitana hore ma ni
Allah so
a wala shede e banki a wala shede e suudu mara sey ga kowa ma non
haa
hitana hore ma ni annabi ko don yide haa daga do haa nyande umugal
Allah
sey ga do ko yira aytu rasulullahi nasta bi annani safirun law fil kain wa
Allah
akbar aytu rasulullahi jadi bugu yati ma ga ba ni dara barra ma da ba
Allah
aytu rasulullahi annabi don yi ko de
Allah
misalu yiki annabi jo
sallallahu
alaihi wasallam
naam
taki misalu majum bono wuro television
Allah
wuro television
naam
to be don gada shiri der television
Allah
wuro television to mabbiti felere shiri dum
naam
to dire radio mako television recorder mako ga television gan
Allah
to ga jama o yi ko ayti hutun
naam
to na ga jama bona yata to wala yite suudu wa golal tan ki bono yena
yata
yata ko won o mabbita e toyaton o yaina yata ko bo wala ngama gaba go o yaina yata to ga majum fellere e shiri dum shiriyete
na
hanjum dum inde majum misalu mu'jiza to fellere e rekoda ngama itta o jaa dum bo inde majum karama to mu'jiza yardake hokki
na
karama dum hebi
na
to ayya annabijo
Allah
amma to mujjida hokkayi karama hebayi no girata mo to sebi a wala
wala
no sebi a wala
geta
wala wala wajmani wala wajmani annabi jo ha yeso hande o yide o gidete do goldete do misalu dida bo wono goddo nayejo gondo kawuye
nam
sem hetani ko wadi jawdi der gelle
nam
o kijjudo
Allah
den o hoosu en dottiɗo nayejo o
naam
mo yiyata
Allah
o gumɗo
naam
horeɓe kiiraɓe kese mo yi dottijo baba
naam
umma nasten da yiyede ummoyeke
Allah
se o nangi junngo mama mako
Allah
ɓe nasti se o nani ɓiɗɗo on tawiya on fiiqere girib
naam
ɓe jehi yeeso mabɓiti
Allah
ɓe nasti se o nani fiiqere o ɗiɗabo girib se o jooɗi
naam
ɓe jooɗi se o nani tawira o e jala
Allah
de mo jala
naam
niyam daga min sai an men ko moy bol mon jaddata
Allah
niyam en tan en dido mon jaddata
Allah
ah mi do yi yimbe faransa do ngada kollo
naam
mo bol no dum yete faransa mo
Allah
to balam
naam
a gidor bi a don yi faransa kawa yi yede ummake jemma a mabbi jolde fodi di jaa faransa
Allah
tabi dum do dum ka dum jinnaji na
Allah
gam min giata on ngarti bo yinnaabe na
Allah
dum jemma ayi ede ummake e nasti a mabbi wolde arandore mabbi do wi'a kadi bo haajo adon ya faransa debbi faransa kadi on gemi min wube kam min yinnaabe na
Allah
kadi o to gelle fu ire wa ko no
Allah
giido faransa e wada kollo heba bo ngana
heba da
to kala gelle do fu iru ma ko be gay o hebana o won gonga tan bon ko wala ka to amo heba ta ka to gaba dum jiira annabi ji yataake wo hanyu woni yata mo enen kan jamaare Allah hollu annabi ji
amin
Allah hollu annabi ji
amin
ha to yataake no ada o gay amin ha yi hanjo bi le tori den yi den amin alhamdulillah min shewti jani wi'a
naam
alhamdulillah jetti
Allah
jomirawo ɗon wi kono mbino mi nani mi o wi to yiɗi neɗɗo so nanga jungngo tan mbina waɗijo makko da o wadda gam mum to bona o yiɗa noon o sakkima gaɗa ka tefanki hoore ma lawol ha duuɓi ma timmo a hepta lawol a majji min yahadillahu hol mum tadi o yudiril fala antaji llahu waliya mourchida alhamdulillah to allah wallu en allah wallu en ko ɗum woni laasimi ɗum hanji woni wasifa hutti zicri jumaare zicri jumaare o ha joni ñande jumaare wonage ɓaɗake wutuki on kawta e julirde ko e fellere gatton zicri fu gaɗon ko wakki la ilaha illallah wala limki hanage muta haju woni waskurullah kasiran laallakum tuflihuna wono wiyande suratul jumu'ati to en jetti allah hokkuɗen annabi juma sallah sallam hokki en islam hokki en alqur'ana en jetti allah dokku en shoti diani hokki en dariga hokki en salatul fatihi en jetti allah dokku en cheikh ibrahim hokki en azkaru hokki en wusulu hokki en sikiragu mbaɗo jiɗon joni ni fati e salatul fatihi allah yafa Modibbo Yaya Allah yafa Modibbo Yaya Allah yafa Modibbo Yaya Allah hawtu ɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam Allah hawtu men cheikh Tidiane Allah hawtu men cheikh Ibrahim enen bo luttuɓe Allah majiren imanako ko ɗaɗi fo Allah barke ɗen ɗum ko ɗaɗi fo Allah barke ɗen ɗum fati e salatul fati Allah hawtu en nder jaam
amin
arrahmani rahim alhamdulillahi rabbika rabbil alamin alhamdulillahi ko wodi jaam o
Allah woɗi umar jamɗe na to no wi
owi ɗum ɓeddana yimɓe bayani no waɗi wirdi ɗum sey to ɗum jaɓi jaɓi jaɓi
oho
ɓeddana yimɓe bayani ɗum
bayani wirdi ɗum sey jaɓi jaɓi na wallahi wirdi ɗum sey jaɓi jaɓi ngam na ɗum doole komin sha attakaba ila rabbi sabila hunde no wontiri woodi isnun khasun woodi isnun amun woodi isni aamu woodi irni khaasu misalu joomirawo wi fankihuma ɗaabalakum minan nisa'i kala debbo mo jiiɗa fu ta yiɗimo ni o julɗo ni ɓawa mi limtani oɓe ɓangataki ɓe taataki ɓen to mi hokkimo dowte umo namajum ta fotti e debbo fottuɗa fu to on narri ni to wala baba mako ɓadi wala bappa ɓadi wala monema ɓadi wala idda ni mo keɓɗo fu saɓɓan on tegal gam allah yahdaki hokkima wonane ma fanki ma ɗaɓana ko minani sayi amma to o woodi baba e bappiraɓe e leƴƴi mako si allah ma aa non waɗata fanki hunna bi isni ali hinna wiite wode e yimɓe maɓɓe ƴamon yimɓe maɓɓe dokka on ɓe mi hokkino min kam amma wiite woje ɓeɓen gokka on misali ɗawum bo yon a nanga ladde bono minen nigéria nanga ladde a waɗa e guesa onon ɗiɗo goto min kam guesa am kam yami tefanaga mi tefana ka ɗereworoje hukuma goto min min leddi ɗiɗo ɗum leddi allah mi jeeyaɗo allah koye leddi nigéria ko leddi camaru mi ɓi camaru wala poɗɗum yami jo ɗerewoje muɗum ɓe feƴƴi ɓe gaɗi guesa maɓɓe o bo jaɓi o bo jaɓayi to hukuma yiɗi jaɓuki belle ɗen woje moye jaɓata hakkille walti wala jamuki mi wala ɗeroɗa allah yaɗake hokkimo fa amma ɓe allah meeti dokkayimo to hokkuki allah hanjum woni isnun amun ɓe allah meeti hokka bo hanjum woni isnun khasun togal majum tewiti jani hamɓe meeta dow hokkuki wirdiji ay kala julɗo fu ɗon jangga fatiha ko kala julɗo fu ɗon wi astahfirullah kala julɗo fu ɗon waɗa salatu annabijo kala julɗo ɗon waɗa la ilaha illallah kama isnun amun jaɓi jaɓiri to minon bomin ɗon jaɓi ɓawa isnu amun min godi isnun khasun
alhamdulillah
o lebbol ngol mi ɓeytata danewol ɗo na ewa lebbol ngol mi ɓeyata min mi ɓeytata ngoon cewti diani jaɓi dariɗe e guelle mbiyeteɗe Aboussa Ngun inchallala o wodduɓe sittine tati o eggi o hooti fas nde hooti fas laamiɗo fas hokkimo saare mawde wiyete Darul Mourayya to yimɓe ɗon saalo nastoɓe saalo e gurto se ɓe ɗon gaɗa wasifa se saabu e mago ki shawara ɗum weƴƴita leppol danewol ngool gam neɗɗo tawata yimɓe taarake taarde weƴƴiti weƴƴita laaɓɓe dañoyi naftati nder maɓɓe jaɓana ɓe ɓeƴƴite wawata siloto naɓano nane to se ɓeƴƴitigol ngol nafi bo a wawɗon cewtinande mahi julirde ɗum hocci leppo ngol ɗum yaade toon o haɗayi se ɗum warti alama tijjaninko en kala jama are fu nde rayu goɗɗum hawti ɓe ko dum dina ko dum duna e gol leppol mabbe gol mabbe
Allah
wala siyasa ka wala leppol mum
Allah
wala gomnati dum wala leppol mum dum wala kampani dum wala leppol
Allah
dengi leppol gol e gol wi fali
Allah
reyi kira pon wali dum tutar Nigeria tutar Cameroon dum tutar dum andita dum Niger dum Cameroon dum Chadin dum Tuna
lebe
gol leppol lebe en be gol leppol soje en gol leppol soje en kabe be ndiya gol leppol be do ba gol leppol
Allah
no mo leppol amin na dum leppol ko be
Allah Allah Allah
no bi e ki wayi gonga annabijo don warata dum don wada wazifa annabijo don warata dum janga jawhara amma nanga majum min be idirangol annabijo ga kala julo buto wadi rak'aji didi annabi sayyidi e murum de tira
Allah
kara julde wudde julde kaaje didi dole se o diccake yeso annabiji de julde den latto julde
naam
anato julde kaaje didi se o wi attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu ssalawatu lillahi semu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi kadi annabiji to wonda e mudum o wi assalamu alaykum ayo fewi
naam alayka
ni annabiji o wonda e mu assalamu alayka ni ayo fewi
alayka
ko homno tabide ke dow maada
alayka
o wala dum bo biida non afi wayna dow ma da fa biida na dow mako assalamu alayka hinnore e homnore e teddinore wonani ma an o annabijo an o annabijo to wala dum kamna ay fawi fere bo yaasi julde ma haramun hakko der julde
alle
tani julo itale panale wa hakko gado jawhara
alle
jawhara kam il midde leppol gol gam hangol woni alaama meden tijani ko amma annabi jogon de juulda rakaji di fu dole ma sai ay dicce ke yeso mako
alle
a homni alla mo juulan da
naam
a holli annabi jo wada jungo gam juulde den le latto ibada yato din to annabi jo wada jungo de tra ko ibada
alle
attahiyatu lillahi alla juulan da azzakiyatu lillahi alla juulan da attayyibatu ssalawatu lillahi alla juulan da to a juulani alla wala jungo annabi der juulde den o wada jungo wi ay jungo mako o wi ay sanye signet mako e jabataake se kullaw biya assalamu alayka ayyuhan wadanam jungo annabi jo gam juulde am yabi wuji
alla
tan juulo ma be ita leppa gam annabi jo dorum bo sayyidi annabi de juulde timire ka tawi kadi annabi jo ndino yo hellato gidan do oto do juula e gidan do oto juula e moro oto juula e duniya do duniya ku ko do juula gari hakko no hande ay sha annan anda annabi jo
na
anda annabi jo
Allah
a kadi CNN America ma kala wurofu kala suduhu wawan nasta nasta ke to hatta nasta e do kadi yiduke hara yiduke o ya annabi jo
Allah akbar
ko la CNN
ah non
ha do ngodi ko non na jara mi ngodi onon na ko maru
ha
to kadi CNN nasta e sudu ko moye to sharuji kubi
Allah
ko
naam
dum gotum bo
Allah
kadi salallahu annabi jo kino
Allah
sallallahu alaihi wasallam nasara ba wadin hakko annabi jo
Allahu akbar nasta
alhamdulillah alquran wa wi kai
naam
wa qulil imanu
naam
annabi jo wi je yaabe am kuwa
naam
biabe kuwa
naam
fa sayara allah amalakum wa rasuluhu to be kuwi allah don ya kudobe annabi jo allah ma don ya kudobe
allah
wa qulil imanu fa sayara allah amalakum wa rasuluhu
naam
kuuda ibada fu allah don yima annabi jo ma don yima
allah
kadin
na
ala suru
na
ne do goddo mu daraja
na
se nangira kugal gungal gal woda
ala
ta ni bo no wari no ono weda sheda
na
kono no weda ehe edu weda ta Allah hunje da wara ka yedi rota Allah annabi joraka
Allah Allah Allah
alhamdulillah do goddo nangira hunde halnde wela fu e hande kadno wadi ni bo lati sheda to fedum yedum yedata Allah hu sheedan wara amma dum rewa Allah annabi jo warata Allah yo qulimalu
na
kuwe wasallallahu alaikum wa rasuluhu ku dum Allah don yawon wa rasuluhu annabi jo ma ko don yawon
Allah
wal mu'minuna kada mu'minin fu don gi'a on jura ay bi tayi be jura
Allah
sai dake
Allah
wasallallahu wa rasuluhu wal mu'minuna
Allah
alhamdulillah
alhamdulillah
anna alam wala podano
na
Allah. Yere pol dina ay nani ko?
Wala ne. E sanu go feewu bo Allah yam. E jobi wirdiya o mi yi o fotana yam e egga. O tagal o bo Allah.
E don gati janiya.
Naam.
Wa to shehu shehu jo o goto le dari dakan.
Naam.
Inda ko shoti jani.
Naam.
Ta jobi dari ko wodi muqaddami jo.
Naam.
Hokki mo do sharuuji jabda dari dakan.
Naam.
Jogo daamu.
Allah.
Ha nyande yida dum yattaako.
Naam.
Ta yi goddo urko mo himma le dina hanko don selamu e wajaka jabe do selamu e jaka dukuje to sai te ha goddo urdo mo himma ko tana dum hanyu amma ta to nyamo ta to nyamo eh ta to nyamo na hodi ta hodi oya ta to nyamo oya jadi ko kan jemi to goddo shauti jani
alhamdulillah
amma ta wado anniya do to ruki mo do to nyaki mo do yawaki mo a do شيخ وي
نعم
المئيه هي المئيه
و
مين امي وندو اي مودو
نعم
تجيتي نيام دو
نعم
وي وودي ييمبي ديدو اي بن غاني ووتون الجنه وني
نعم
همبي غوني النبي صلى الله عليه وسلم شوتي جاني
نعم
اي غوم اي غوني هو بي دون وندي اي مابي
نعم
انون بو اي غومي غومي دتاتا اون
نعم
اما فاندو المئيه هي المئيه
نعم
غوندل فاسيدو دون وندو
الله
تو كمي دن ديلي
و
يوداكي تو جودي هوغون داكا to men dilli do asar be seli to e hongon daga
alay
ngam majum tokkoden to en jodo to en selu
alay
alhamdulillah
alhamdulillah
alay 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 alay
alay
alay alay alay alay alay alay alay
alay
alay alay alay
Amin.
Assalamualaikum. Ikan yang mesti ni ko.